kufuma nayo utanieleza nini dina wangu leo hayo ni makusudi wala si bahati mbaya ila wewe wataka kuniudhi hayo ni makusudi wala si bahati mbaya ila wewe wataka kuniudhi oh sheri sipendi makeke hayo
Thank you.